like I got the recipe.
Yani, nimetuliza bol, gambani sina shaka, nimakosa, nikipaisha pembeni. Ah, kumlocha, sifikiri jamani, vila navyo ni thanini vya ukoka, atuvishani kichwani. Ah, nambembeleza nikikosa, nampana kisi anafurani, yeni mchezaji mindo kocha, nampama pigwa na enjoy. Wapora upigia misele Tukumenea Kupu wakijua we nichele ah, Najua Wapora upigia misele ah, Tukumenea Kupu wakijua we nichele ah, hey.
Tulia 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 Kama maji kisimani
Koseana, unanisame, ninakusame mbaka wanafiki wanahulizana Zambi kwetu siye kuzozana, baka wainje, watu usikize yetu chumbani tunamalizana oh, oh, oh. Kuna wakati mina kuwa bize, mambo ya kanzi sinune bebe, kupangwa mishka kiusi waze hey, Tabibu, we maumivu na kufu na mapenzi Umelifuta wewe, can I give you nafsi fazi Isiende kwingine, najua Wapora upigia misele Kukumendea, kuku wakijua we ni mchele ah, Najua, wapora upigia misele
Zungusha, zungusha, unipe shafu nikisi Mulika kwa kiza baby, mulika